Zwap.com.
La Voz.
Tahiti to waka flavor. Na choco London man.
His music.
Shot.
Ulibe ali free kungani ya ma pressure. Mundu onse ali na techi muvutai. Chikangaje you give up. Komani nayo nayo chape. Njila yanga ili genuine. Na mutima kunchito uliko. Ima effort na bonimbwe. Na love na yomukati ilimbwe. Just look at the hands of people that's tryna hold me back. Some say, kamunga wanga fwa, elufika chinja ai. Siniza kwa nisa kunkala munjila yene ufuna ningale. Niza kwa nisa munjila yene mlungwa ufuna ningale. Munga niseke, ninyoze, nitau ya no. If only wenzo ziwa, efati yanga yeni mafaka moko. Nitau chi, ifika season. Tauche, hey. Unga kale doctor, olo malunda, businessman. Batinkalache muleni yako. Paka kochi kondi na chimwila kulibonse the uchito. You so fine, when you do it your way. Usa wale waka kuwane lamo, just don't lose your touch. Baby do it your way, usa kwanisa. Just yesterday, vambwene de tulukusha siva na kambe pova tomo. Hello today, uzani ona nishini tamanga mo. Munga niseke, ninyoze, nitauya no. If only wenzo ziwa, efati yanga ye ni mafaka mo. Nitauchi, ifika season. Tauche.
Nangu mwase kata vipwete nchito. Ukupala uka kwa ndiye uno shiwandi. Tula bomba na banana baka shivaria. Bambi ba bomba mu government. Ama soja polisi na civil servant. Ifwe mayo ee. Tula ibombera. Kwa aliwa nebo tuafwa. Nebo tupela.
Munga niseke, ninyoze, nitauya no. If only wenzo ziwa, efati yanga ye ni mafaka mo. Nitauchi, ifika season. Nitauche.
Hey, Taitito, aka Waka Flavor, aka Wash Favor. Chakalanda man, don't chile, sekuru kai, ayo zila man, adow, real cow, honorable events mambula, ayo swisha, but nigga, slow, mix,
it's that busy, I'm on the thing, Fedwap.com.
Please.